రేడియో సగలి అమెరికాతి రేడియో సగలి అమెరికా సగంతాన ఫానోరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదిత్ సగంతా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మజల్ కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ కన్నేన్ను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేన్యత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేన్య ఉమ తొర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతా రారత్ గబాసాలే ఇజో తొర్బన్ కనడియేసిన కేసా ఇర్రడేబిని ఇసిన్ అగేసిఫ్నా ఒడు తొర్బన్ కనా కేసా కన్ ఇజోత అనిన్ జల్కమ్న్ koreen gidduu paartii dimokiraasummaa ummattoota kibbaa ibsa baaseen guyyoota 10 walitti aanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabee gamaaggamuusaa beeksise dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'ee ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7ff qorannaa geggeesseen irratti mari'achuusaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaamiti jedhu nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan gabaasaa yoonaataan zabdiyoos namoodheessa.
koreen giddugaleessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'u akka qabanillee hubachiisa. akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddugaleessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mareetti ta'uu dubbata. sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuusaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummatoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. kan ibsa sana ordofan hawaasaa yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaataa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌና ኖት ኢጃራሙ ላልቺሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮታ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu irratti mari'adhee kallattii kaa'ee hin jirallee jedhee jira karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira qorannaa uummataa godheera yoo ta'e eega jedhee kana booda immoo murtii si'achi irratti mari'atamuu murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
paartiin dimokiraatawaa amaaraa yookaan immoo adeeppaan obbo Yohaannis Bu'aayyaalew ittaana dura taa'aa paartichaa gochuudhaan filateeraa jechuudhaan maddeen oduu Itoophiyaa gabaasaniiru. kabroon immoo obbo Tamasgan Xiruna miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa ta'anii akkasumas immoo obbo Agenyaw miseensummaa koree ihaadegitti filatamaniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. haaressamni siyaasaa mootummaa naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenniniif kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan paartileen morkattootaaf kanneen ilaalcha isaanii raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsan jiraattonni magaalaa saayitaa dubbatanii jiran ቀቀውን አጋማን ከነረት ፓርቲ ታይታ ሀርካ ቀም ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ አፋር ራዲዮ ቢያርጋችሁ ገረቶር በንተኮፍ ደደብሴ ያለ እትምልኮፍ ነጀራ ገባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ አዲስ ቸኮል ድራታን ፓርቲ ዲሞክራሲማ በያለሳ ኡመታ አፋር ኡቡ መሐመድ ዳውድ አከጀዳንት ጂጂራምኒናኖ ሰናፍ በየትከ ሰጥ አከዱፉ ደርገጎን ወሬ ገመቃሊ ከፈለኒሩ ገሩ ናኖ ሰነከ ሰጥ ጂጂራምኒንፍ ነጀራን
አሁን ሰዓት የክልሉን የገዢ ፓርቲ ማለት ያፋር
የሮማ ፓርቲን በየቡርጁ ካናኖ ሰናጀቹን ፓርቲን ዲሞክራሲማ በየለሳ አፋር ጂጂራምን ንገጌ ሳጅሩ ኡመተ ብረት ፍደተማ ዳባ ካንዱፌፍ ፈዲ ኡመታ ያደከ ሰከንን ገልችን ፍሩማ ጋሬዳን ካን ኦፊጃሬ አኩመ ዱራኒ ጂጂራመዳንታ ኦፊ ዱርሰ ዋንታኤፍ ኡመተ ብረት ፍደተማን ቀቡ ጀዳን ኡመተ አፋር አኩመ ኡመተ ኢትዮጵያ ካንኔም ብሮ ጂጂራማ ከነራ ምርገቡ አርጋቹ ቀባ ካንጀዳን ቦ መሐመድ ፎየ እንኒ ጫሳ ታሲፈሚ አደም ሰውጎተ ድግደሚ ቶርባንደር ባኒ ካንሆርዶፍ ፓርቲ ለሞርሚቱ ሞጋት ካንቆድ ፍራፍ ቡአ ናኑ ማረት ካንንዳይ ዳጀቹን ኮማቱ ገንደተኩ ከሰት ሐለ ኡማመለ አከፈከኛ አትካሱ
አባቱ የቀበሌ ሊቀመንበር ልጁ ደግሞ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ደማዝራይ ካፍቲኛ
አባ ዱራታ ገንዳ ኢልማሞ ቡልቻ ገንዳ ተኡን ሞርሚ ኡመታ ካሲሴ ከነس ኡመት ቺሪራ ሞርሚ ባኡን ኢብሰቴ ጅራ አማ አማት ገሩ ዴቢን ከነመንጅሩ ጀዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ ጎዳሜን በለሰኒሩ ጀዳሙዳን ነሞኒ አንጎራ ካሰመን አደምዘ እቲን ኢሳን እቲን ጋፋተምነቱ ጅጅራ ማዱጋት ጀቹ አከን ደንዳምነ ታስሴ ጀዳን ነምኒ ያደከነን ቶኮ ፎየንሰ ጫሳ ገገሰመ ጀዳም ቶኩማ ጫላ አደዱማ ነገኝ ጫላ ወልት ቡኢንሰ ከንፊዴ ተኡ አከሰት ኢብሰን
የአፈር ህዝብ እንደምታቁ ጎጎሳ የተደራጀ ህዝብ ነን
አኩመ በከሙ ኡመቴ አፋር ጎሳን አደደበኤ ካን ኦፊጃሬዳ ካናፍ ጅጅራ መጎሲ ጎሰራት አከከ ኡጎዱቱ በከበከተ ሙላታ ከሱማ አናሌ ሀንገቶኩ ከሰት ነሞኒ ገሪ አንጎሞቱ ማራቱራን በጀተ ሞቱማ ፍደተኒ ቦሰነ ሰይኑዳን ጎሳፍ ጎሳ ወልት ነቃጅሩ ጅጅራሙም ቲኑታፌ ኡመን ኢቱ አጀፈሙ ባተኒ ማልታ አጀዳን ከሱማ ፋይዳና ኑንሱን በከተርሲሞ ተኡ ቀቡላልጅሴ ነገኝ ቡኡን ሁንዴ ነጋፍ ተስገቢ ቢያ ዋንታይፍ ፎየንሰ ጫሳ ቢዮልሳ ኦጂረ ኦልጁረት ቂያፈቲከነሜ ገማገማሙ ቀባ ጀዳን ኡቦ መሐመድ ፓርቲሳኒ በከቡኡን ኤልጋ ደበርሰኒን ጫሳናኖ ሰነኬ ሰትድሪ ፈማጅሩኒ ባላለ ፈነጀዳኒሩ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ሀተተማን ጃርሶሊ ቢያ ሃዮት አቦታ አመንቲፍ ፓርቲ ለሞርሚቱፍ ቃሞቲ ሐዋሳ ድሚሳን ኢላለቱ ማሪ ኦፊታማ ተገገሱዳን ፎየንሰ ጫሳ ቡልቺንሳ አከገማገሙ ጋፈተኒሩ ጅራቱ መጋላ አሳይታ ከንታን አድፋጡማ አሊ አከስጀዱ
ታውን ዝምሰራ ነገር በጣም ከባድ ነው የተማረ ኃይል እየበዛ የተማረ በቃ ቦታ ላይ
ወጂና ሞጀ ተማጅሩ ባዬ ኡልፋታዳ ነምኒ በራተ የዱማቻ ዴማ ገሩ ሆጂንን ጅሩ ጎሰጎሳን ወልገርጋሩ ቱጅራ ሆጂና ከሲዮሃ ፈመለ ገረፉ ለድራት ደርገጎኒ ማልተው በከወል ጋይቲስ ነንዱበት ደገሩ ኦጂረ ዋንተ ኦሉንጅሩ ደርገጎኒስ ገረንታኔ ጥኦፋማጅሩ በረታኔ አከዋኒን በረኔ ተአጅሩ ጀዳን ጅጅራ መሰነ ኡመትች ገራጉቱን እናስመተ አብዲ ወሊን ቱሬ ካንጀዳን በረሳ ፓርቲ ብሊሱማ አፋር ኦቡ ሀምፍሬ መሐመዲ
ባጥቀለ የተማረ ተብሎ አንዳንዱ ልንድ የለለም
ወሉማ ገለ ነማ በረት ጀዳሜ ካንሳ ሙጠኖ ከንንቀባን ዋይ ኡመታ ከንንበክነዳ ፓርቲ ቢየቡልቹ ከሰረኮን ዋንጅሩፍ ጀጨ ረይዱን ሳኒ ካን ኡመት ኢሳንኑፈ ሰባቢንሳስ መላመልቱማ ራንከንካይ ኡመት ኢሳንኑፈራ ጅጅረመ ካና ነሞነከሲ አከታይታ ገዲ ሰንበርባዱ ካንሞ ያደጎሱማ ከነን በበል ኢሰኒ ካናፍ ፓርቲን ቢየቡልቹ ጅጅረመ ካን አከንት ኢላሉፍ ኡመት አከንት ኢላሉ አዳ ሃለ ረክሳ ከይሰ ጅራጀዳን ሃሌ ነገኘናን ኑ ያደሰ ከነን ጀዳን ናኑ ሰነኬ ሰት ረኩ ሃማኑቱን አቀብንዱር ሞቱማን ፌደራላ ጅዱ አከሰይኑ ጋፈተኒሩ ጀዳ መስፊን አራገ ደሴ በቀታ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ካን ማንኒ ሙርቲ ቢየት ዴብሱፍ ጀቹን ቶአት ሃንጋር አርከ ፖሊሲ ጅራቹ ቱጋባ ሰሜ ጀዳ ጋልሞ ዳዊት ጋባ ሰናይሮቢ ራኑ ኤርጌን
ዱመጃዶ ለሰደርበ ካና ጋፈድ ደሚ ሰገሊ ቱሬ ወጅቶኒ ዋጅረት ካከ ሞቱማ ኬንያ ለምለ ኢትዮጵያ ሸንተሚ ሰደት ማነቶኮ ከይ ሰትከኒ ሳንቶ አንኑ ጀለ ወልቻን ለሚሊኒ ኢትዮጵያ ኩንሴራና ነገር ኬንያ ከዱፋን ዮታን ናይሮቢ በከካዩ ለጅደም መነከይ ሰጥቀውመኒ ሰነቦደስ ከመሰደር በከና ማነሙርቴፍ ከዲያታን ዮታን ማነሙርቴ ኬንያ መከድራ አከብየሳንት ዴፋ ሙርቴሱስ ወሪኩንገሩ አማ ዋጅረ ፖሊሲ ኬንያ ከስጅራ አጅጃ ዋጅረ ፖሊሲ ካዩ ለ ከበከለ ሚሊኒ ኢትዮጵያ ኩንጅረኒ ኮማንደር ኮዝገይ አከስጀዱ
I've just hosted them. They were arrested by officers.
Commander Kosge Wanjelan, Warri Wajira Tikasan Kabane Asfidanin, Wajira Policy Kenya Tikabne Jira. Manamurtes Gefe Maniru, Garabiyyati Dev Famud Egu Tijiru Jadu. Lemmeleni Tupia Kunk Abamani, Erga Wajira Policy Kayo Legani, Gara Manamurti Makarra Gefe Man. Yogo Dantunikun Manamurti Kanatid Adichab Diatan, Lalata Oromur Adichakana Ratti Jolle Kanafafani, Jabir Shea Ismail, Waegu Dantu Takana, Gafat Denture.
Namoni Kuni Lammi Tupia Tani, Namota Yiro Gara Gara, Garana Kenya Sinani, Kenya Sinani Egejadam Bakatoko Tualitikaba, Warri Sandi Devisukun. Bakka tokkotti walitti dudee deebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tika keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessa qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman area kaayyoolee kana mana haara ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin ka mana fincaanii of keessaa hin qabne ka bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo 2-3 takka bakkeen nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen. Bakkeen maan isaanitti jijjiiranu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira. Afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kamii dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhuftellee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo kibbaatti ijoollee dhufan. Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir Dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a ka mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Ijoolleen kun namoota yeroo baay'eef as mana keessatti ukkaanfamanii turanii manni alaanitti cufama. Manni isaan keessa galan kun balbala lama qaba alaan. Nama isaan kana yeroo tokko tokko nyaata geessutu daabboo isaanii geessutu balbala alaanitti cufa isaan wanni beekan tokko hin jiru. Nama ji'a jaha mana san keessa gurupii kana keessa turetu jira. Nama ji'a 4-5 turetu jira. Namni xiqqaan nama ji'a tokko achi keessa turetu jira jechuudha.
Mana keessa turfamanii maan hojjetu gaa?
Wanni hojjetan tokko hin jiru achuma keessatti dhoofamanii yeroo tokko tokko. Daabboo soodaa waan akkasii namni hin fidaa fi daabboo tokko nama jahan islaayisii jedhanii nyaata keenyaa kanatu jira jechuudha. Islaayisanii nama sadii nyaatan warruma isaan deddeebisu kanatu dhohisee akkasitti isaanii fida malee isaa wanni beekan tokko hin jiru har'a boru deemtanii jedhanii finiin soobanii jechuudha.
Namoota 58 qabaman keessaas adda baafamanii beelaaf kan saaxilaman turanii.
Warri kun nama 11 namni 11 kun ijoollee gurupii jiran kana keessaa hin jeeyitanii jedhamanii. Achi fuudhanii mana kana keessaa wayita baasanii South Africa isin geessu jira jedhanii lafa qonnaa kana geessanii jechuudha. Lafa qonnaa kana yoo geessanii iddoo lukkuu itti horsiisanii achi guyyaa 3 turan nyaataa fi dhugaatii malee jechuudha. Achi namni iddoo san eegu achirraa bayanii ooyiruu namaa keessa seenanii isaanii goommana nyaatu nama isaan deddeebisu kana itti bilbilanii yaamanii. Namni sun halkan deemanii bulee iddoo gurupiin duraa ture kana yoo erga deebisanii guyyaa itti aanu qabaman jechuudha.
Achi keessaa akkasitti qabaman jechuudha. Mee haalli fayyaa isaanii akkam ijoolleen dhukkubsatan jiru namoota 58 kana keessa?
Isaan keessaa namoonni 6 dhukkubsatanii nyaata irraa akka ka'ee namoonni dhukkubsatanii jiranii gara kaasaa qabanii kanaaf mana yaalaa 7 taree geessanii turanii namoota 6. Namoonni 6 kunillee fayyaan keenya bakkatti nuun deemne jedhanii amma gaafa guyyaa 11 ji'a kana. Hospitaala akka deeman manni murtii ajaja kenne ammallee.
Jaabir lammiileen Itoophiyaa kun marti isaanii dargaggoota gana 26 gadi akka ta'an isaan keessaa namni tokko garuu ga'eessa abbaa ijoollee 6 ta'uu dubbate. Manni murtees miidhama godaantota kana arge himata irratti banuu dhiisee akkasumaan gara biyyaatti akka galan murteessee jedhe kamisa darbe. Murteen kun erga darbe guyyaan 6 darbus garuu godaantonni kun ammaa buufata poolisii Kenyaa keessa jiru. Ajajaan buufata poolisii lammiileen Itoophiyaa kun keessa jiranii yoom akka warri galu gaafatamanii deebii kennaniini lammiileen Itoophiyaa kun boruu yookaan immoo iftaan jimaata gara biyya isaaniitti argamu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dr. Dikko Yokan Ruth Wario Africa Kibba University Free State Kesa Computer of Odefano Technology Bar Safety Ittigafatam Tudame Computer of Gudina Technology Ti Barumsa PhD Selle Chumatte Fitte Barakuma Lamaf Kuda Saddet Waraqa Qoranno Kuda Sadi Barreesite Baranammo Afurbafte Barrule Science America Springer Rattamattam Fame Raheddu akkata Africa Technologies Barnotan Guddisu Dandaan Ratti Barreesiti Dubartin barumsa science barat sadarka guddo gawu akadande sulle agarsisuf technology dan ummata seqarqaruf barumsa kana jalqabde amalle koraqoratto ta science adunya ratirmachuf California futtijirti soratu Africa kibat bilbile dubis
Dr. Ruth Saruf Tasgate.
I wonder if you Akuma does have to join one that day is a good bit. Because your head out, he money only, and you get to live over by that. It's only in the changes. The Koran again, Isan again.
African Kibayo do Ama be or more of his adjibit. One a Kanahanan be come till Jajabin Barnota. Africa Kibat and Amorma, Nambi your mouth of his adjibit. Eat another Tamo, Namua, El Medu Bratate. Tan sadeno kam walti dandeete tina singat tagamchini natta singet
I want to say that era calling it the one kana positively for it then you are tin marojo fa ibajire te one kana fla fla garu to call you on dandeete man kana marojo fa tanam niya tan san ibajira wana la tikam ammo ja tinam one kana challenges is part of life so je what is feel is fine tan school ke garun sa ke chirta Wanam jual kawatte, kita cukup.
Mantas sih jika awak semua cini naja.
Ini. Wan kita sedih kek sekarang ni mau fikir. Wan fikir. Orang mata kaya sekarang ni lile, ini mau fikir. Aku wan fikir kan ini bayi.
Fesumat PhD, komputer PhD, gawu ilmen dubra PhD gawu. Cung kudo nargi tu. Gam bernaut sainsi kanaiu itu. Amerika kaya setam nami uah nami dubra. Bernaut sainsi kan barat cuf PhD gawu. Dabala deh muzil la kau sih konen. Mantas nama dibi sed.
Nani uwa, uftufanna, uftufanwe tawanka reuja la alfonitu wanam irangu tukene. Ata moja science iko chirani, nani uwa ndanda uzu, erega kasi chira. So nani uja ulguda tu nani uwa kunu uyo ya adisama, wanka ni ndanda unu ulguda. Maro ya yu matakezi khani, unungu sinja jagdu ya ni matakezi khani, fuji vipinda kasi tukada. So wan marre tutu wanka nani ituwela aluma, ata moja unungu beto sinja jagdu warte. Jangan ada tuh, nanti tuh jejak tu sendiri. Itu bukan alat silau jauh jejak bata tu malu semua orang kena jatuh. Tuh si jejak tu bata si nak kasih dia ada cuma. Gawat tu cerita nanti tuh kagari orang kena dendet tu. Kamu akad ini sahaja perlawan lagi kan hanya. Alam muka akad nanti dani. Jurat dagan tu jangan kijian dendet lagi sama. Yo mu siapa tu rajin kan ini dendet. Anu orang kayu punya tuh dem wrong. So akad si nama flat.
Amat membekum sekarang berat PhD argat te, doktori thate, computer science in, one duri fed kuan argat te, mana ni jolle kerkar thah, jenan ujila mudja cuci jerajat, ujin kerafite, ijolle guru ulfatu, nama gurin again, gurin le agak dan satu baca cundan din, tak uban walasan, ijolle tan kerkar ajat, ijolle tan kamin kerkar thah, jenan Afrika kibah kesat projecti tok jual kabejat, projecti tu nene vision based. Sign language and hand gesture. One computer in Tasani, Kuban in Tasani, computer in Kawan, Namijer Han Devise, Namabaresa, Devise Namati Majachu, Nesunu Jachu Jirajet. Africa Kibaki Sam Namagami Barachunijer.
Savasa
Sodoman Sul Vladirham.
Free state.
Ijolegan Nagami Tanami Barachunijeram.
Ijolan Kijolumam Gan Sagari Pitamajitu.
Ijolan Nagam Jala Chujert.
Jualan pilot study semasa kejualan kita jalan tu, malah kita berkar tu, basi sesuatu yang kita ragam tu, emaroh projecting kumpul mawaran le, ini terkara.
Fio tu nak dengan sambil kofte tinjat Kenya le tin dabran anjat Kenya jual ragam basi sufet.
Sekolah itu kanam ma target tin kece, kerana emaroh tu hijat tu, jual laga kumpul ko.
Mambarum sambil Kenya kaisa.
Saint Luke
Station School Nairobi keessa jira kasaraniha.
Dr. Dikko Wari Bekhani Afrika Kibbat Professor University Free State Scientist Computerati. Kumi jolle baddiya Quran daga bisan daga guddan de ummatun karkaru fitru fejet. Jolle Afrika gurri ulfatu khanammo akkadu yewan daga undan den karkaru appio khanammo application computera hojjechu jirt. Afrika Kibbati Kenya keessa jolle gar khumto ko tan karkaru jirajette. Jolle gurri ulfatu maft karkaru feta jennan.
Jolle nam bidani garro ittu fulan kabdu. Na mana tupachu nende tu. Nulenam de page four kesatti. Odonam ulla taate odonam sira taate nama gurin kamni kubin kamna orile ote dupa churile dibe want to chinna danne oral amma tan dutuba tan bisum barbanu
conference gudda fruhu jirta conference kanirati florida ti ta ani conference kuneni conference qorattoti okanammo ogeyoti computeri addunya waltrufani africa kibba khisa katnanjette tanamuma suma dufu jira makani conference kanam
human computer interaction. Human-computer interaction is a human being myself now interacting with the system. Programming and touch on inamma, application in kunanamma, kufurek uva karol kabarde waan zin, in interpretam.
Afan Davis, Steve.
Yeah, Afan Davis. And then it's write down the text. Text is an one thing. Maybe for example, what's your name? Over there. So what's your name? What's your name? Maybe tam, akatini, or randu patujer. Kuhu huwaan ni taujer. So kum kana moja ni wana toche huyu si computer kuna mjefana yefiru ameru wotsi ya nee hindu pata
akumu WhatsApp ilen Facebook ilen email ilen Viber ilen akumu nuku nchuftu ni appi njirto kana mo application njirto jolle gurriya wanda genitana jolle gurri ulfatu teknoloji ya dunya jala namne karkaru wawo jachufi jirajate projekti su makane nam
projekti na harkabu application was jolle duuda karkara visual based gesture recognition system elami
vision based gesture recognition system jete computerin akwarriti dubbatu arkwarra laletin dubbata jalalle barresaf computerin wala sahani jachu ni khoriya tedemu fujirtu kuneni application hojjechu jirtan biyatti machu fudemu jirta
wana tochi project an tochi kanamma nayamani worra nam border sisude
yo fakenna tunim simil kofte akdan sademte wana dibina tojjechu fedman
awni tichu fedu wani women kamne ya di gudana nqabo borani betta ada qaba ada sada muane duana ada to borani tulfatu jaro lente tedure tunam ganilleni deme wani wekitti worra honi worre de kuneni imbat warwam mojolena mareki oftunini want to handed to technology kana monisi nugar karto information igarte amma wan community wan ada wan sim akona mi fidamu amujat information itana dibene wanam database database ku file igarte computer anvati midaside information database hakesa torin to chi wan takata na 100,000 generation gatuftu information to the government onne namma jaroleti wana da hanaska bangede nan fayyan kam na kharaka ka tin din nan karkaru danta amma ni to wanda traditional medicine da ne fani horadi hanani to traditional medicine hamma borani da information tanam system health okay wacu da na ori ke je hande course borani musu jir karo ada wa wori toch ojatam computer haner khete duniyam flat fawa one hotel filmse imbarati imwana kasi suhone yada film borana tu pambe ta borani figa fakenam borani be ori ke fa ibarakate ubani fayida namam tekabe akini ladabe jarolen qababe ikiram kham fayide name one tutor nam fakena us khanalle lanani bokaro one sim borana wa gadufa wa irala lani wa kachu dukisa kachu amma computer how parbana
project tanamanje
indigenous knowledge system elani system ni namma computer hana indigenous namma adate namma tachinor ke nakana knowledge karuma te namma so jatam wan kan record hana orkete am khara marom system ni wan kan jismin dande te ni computer hana rati wan kana namma te story intochine ya adan tin justu wannan hujjatun mun ba tukun ne ta yasa mana makami information tana or kawo danda suna kani ne kabu danda
wani duk qorada nan je tigan kan kesu wani gam qorate ba fte doctor
kan kan kesu ti afuri to come to Ethiopia to the ICT for development for Africa dani waani teknoolojii tun gabdaakkisiin dandeettetti nama Afrika gargaartu Itoophiyaa deemee gargaare shishani kana onlaayinii arguu dandeettani. Kalameessu ISTF Information System Technology illee gammadee fudhatani taan dhibiin konferensii amma hojii torba taamma Floridaa jalqabuu jiru kanallee akkasuma piroojektii suni tochee soota dhibiin amma. Conference in South Africa face. Makani Southern Africa Computer Lecturers Association. So it's SACLA. SACLA and Tuleni, Jim Hankesa. So Tulenama, Akasuma Mwangate, or lecturers, a computer science, or Tulfe University, South Africa, Fletcher Fajera, Southern Africa, Canale, Kepa Tule, IU, Spenglama, online here.
Gurdo Kanatan Barreste. Jireenyuun nan baaddee keessa guddatte. Ilma dubra ta guddatte as ga'u feetuun. Ijoollee maandaa ta'eetiiti. Ijoollee Oromoo maan gorsite.
Amma ijoollee dubra wanne an gorsu. Akka biyya kanullee hin jabaanne dachuu malle. Amma jennu akka laalu ijoollee keenya liistii kompiitara saayinsii kan tochu. Nan bikka. Ijoollee keenya amma wanne an itti hin fedhu. Kompiitara saayinsii kan seena. Sababuun kompiitara saayinsii kun waan hedduu barata. Soojjaa kam fakkeenyaaf dubbeenye. Feesbuuk nu irraa nan jirtinu. Social media kanam kanan itu cuci kan application untuk kanan ini barate develop ide application kanam macam macam tu jenis kurang tuan business tuan terpakai tu ju tuan itu harga tu banding tu computer science je ram computer science ini kuli tuan tu segar sih segar tu software development tu orang ni kunci tu tu tuan am kena tu tuan dasa tuan nama itu je nam kerja lah fakir na application am intens orang tak kena hehe tu am dunia kita alkitab am nama jual kawat eh. Ijoollee amma yuunivarsiitii am keenya heessa baratutti kompiitara saayinsii tuurantiin appilikeeshon uumamaa developiti. Appilikeeshonii fi nam jalqabate kaan amma qarqaarsa lafa ta'ee amma kan NPS'n tunii abeessi namni fila jiru walitti ergan fula ati jirtuuf fula simuun tatte hasimuun itti arga qabdu jee fula seetitti argachuu jechuudha. Kompiitara saayinsii waan akka malee dheessaa.
Kunnati kompiitarii kan akkan jaalatta dhufteefillee ni tanuma.
Dhugumee.
Hojii tan ta'eetiin ateen.
Computer scientist.
Barnoota kompiitariitiin PhD qabda. Computer scientistiin mana hin beekne xiqqoo diides nammaan hojjetu.
Computer scientistiin kun waan hedduu gochanii waan programming jedhamee kompiitara afaan kompiitara kanaa waan adda barreessu programming jedhanii database tochitaa web design tuni namma website waan waan hedduu amnu. Internet irratti agartana nuti waan computer scientistii tocha mobile development jedhanii waan amma telefoonii gubbaa jira application kan cufa computer scientistii tocha network jedhanii amma waan akka malee internet connection tan isa computer scientistii tocha cyber security kan cufamee tochidha. Waan
certificate yookaan ammoo waraqata ragaa haa addunyaa keessa argatu fa qabda.
Hin qabee USA lan qaba. Kanada an qaba, Australia an qaba, China an qaba, Kenya an qaba, Ethiopia waan ana deemin qaba, University filan barsiisan leerratti afurii argadhe.
Fuula keessun certificate fuula waan lafarra dabarte.
Hingeenne.
Hingeenne kana jechuun jirti Dr. Ruth yookaan xiqqoo Waariyoo computer scientist. Yookaan ammoo ogeettii saayintistii kompiitaraatiif waan guddoo jirta waan harkaa buddee jabeeffadhe ammallee horii bulii.
Galatoom.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America. The Voice.